DJ Sam Omar.
Step on him, say again. Put your boots on. Step on him, say again. What you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step on him, say again. Put your boots on. Step on him, say again. What you waiting for? Step on him, say again. Again and again and again. Step, step, step 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 again.
The germs you walk, oh, to the valley of the shadow of death, me pass and just step on the enemy.
Step on the enemy.
Don't ever be afraid to dance. Deep down in your heart, man, that you want. And the son of perdition, no stand a chance. I just
step on the enemy. Step on the enemy.
Tell your neighbors and this excuse. Can't keep steady when they hear good news. Dude, show gratitude, my farmer attitude. Can you turn your Satan and bruise? Hold up the ear, gospel song and a move. Don't find no fault and start playing your shoes. When you did the nightclub and I do the rubber dub and I chunk off a rhythm and blues. Don't ever be afraid to talk. For the life where you live will the terms you walk. Through the valley of the shadow of death me pass. And just
step on the enemy. Step on the enemy.
Don't ever be afraid to dance. Deep down in your heart, man, that you want. And the son of perdition, no stand no chance. I just
step on the enemy. Satan, no enemy.
My you, you hear me? You hear me, my you? Woman, tell them to listen to me.
King of Seven.
Kula neno, kula neno.
Kango.
Kula neno, kula neno.
Kula neno.
Kula neno,
what?
KDF. Kula neno, kula neno.
Kango.
Kula neno, kula neno.
Kula neno.
Kula neno, kula neno.
What?
KDF.
Me I go capsize. Bleed the blood, choke him up and say stop your night. Don't I hell you, I go burn up like hot fries.
So
come from, Satan just get bled up.
Come from,
Lucifer just get bled up.
Jesus sweetie,
my God,
salvation sweetie.
Come from, Satan just get bled up.
Come from,
Lucifer just get bled up.
Jesus sweetie,
my God,
salvation sweetie.
Satan, go away, go away, go away. The blood of Jesus, devil, go away.
Rouge à mi corps, non, tu.
Biden them, Jabby them.
Now show team, baba.
Serving you the give best in gospel music. It's DJ Sam Omar.
Like a baby, Moji and Jabidi, we drop this a heavy. In cross we party, in cross we raving. A key Uliza, a show in cross na jibamba kabiza. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about, he has done for me. Daily blessings coming.
Power. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy.
Baba, hey. Na ukincheki hapa, nimetoka pa. Na kauni ya mimi, unaweza uliza shosho. Vila lisumbuka kwa soko, wala futuka ukoka. Sasi watoto wa songo, sanu huri ya tandugo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada,
hey. Vimbada, 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 energy. Your man a vimbada, 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 bada, 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 energy.
Kona tulia kama mtoto, kwako nimewahi kama loto. Niwe na kakitu wa msoto, sicheki kulia kushoto. Zina kamtu zangu ndoto, kuku wachangumuka kokoto. Mini wa Yesu siko soko, kwake nina interest kama mkopo. Oh, we ni mwema, leo wata TBT. Eh, we ni mwema, leo wata TBT. Nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na 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 na. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Somebody call Masi Masika, atakushoye ni mwema. Na umweke kwa loudspeaker, arudie tena. Sitabonga juu ya viwete walishatembea. Sitabonga juu ya mapepo tulisha kemea. Oh, we ni mwema, leo wata TBT. Eh, we ni mwema, leo wata TBT. Nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na 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 na. Nimekubali, nimekubali, nimekubali.
Tende madam Moen. Tende madam Moen. Tende madam Moen.
This classic
session,
my old Joe
and old boys Noel. Stand, I'ma sit down. Nina jeshi zaidi ya minion. Hii ni gift ya coin opinion. Hii ni skill ya condominion. Kani kumanga niko fit ma mkuli. Kani kumada mindo beast amjui. Energy na keep kambuvi. Buzz na sentence adi watoi ni tajuvi. Punchlines don't. Kani kutema uli mikithongi. Man with the best niko ligi ya Sony, eh. Kani ambition ufiki himori. Check it, check it, check it ready. Nimeleta gudebe. Lazima ninge kill him again. The mistari zime bending ziko kide. Check it, check it ready. Nimeleta gudebe. Lazima ninge kill him again. The mistari zime bending ziko kide.
zina zote mina tupa nyuma. Hata temu na sigara kubwa zote mina tupa nyuma. Kusema sema na kutia tumbe zote mina tupa nyuma. Kukuna mlungula na kutoa pia mina tupa nyuma. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
Kone ni tulisoro.
Nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
Fuata nilo zangu.
Nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
DJ Sam Omar.